waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan, khamiis wanaagsan dhammaantiinba meel aad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne. maanta waa khamiis, ay taariikhdu tahay 29 January 2026, magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maanta waxaa ka mid ah: hogaamiyaha xisbiga nationalka heer federaal oo hogaamintiisa lagula tartami doono, xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ilhaan cumar oo sheegtay in ay caafimaad qabto weerarkii kadib, iyo qodobo kale. imikana warkii oo dhan. xildhibaanka ka tirsan xisbiga nationalska oo magiciisa leeyahdo Colin Boyce ayaa sheegay in tartankiisa hogaamineed ee ka dhanka David Littleproud uu ujeedkiisu yahay ka hortaga waxa uu ku tilmaamay baaba'a siyaasadeed oo ku soo wajahan xisbiga nationalka. xildhibaankan oo laga soo doorto Flynn ayaa ku dooday in haddii xisbigu keligiis galo doorashada soo socota, oo khatar ugu jiro inuu kuraas muhiim ah ka lumiyo gobollada Victoria iyo New South Wales. Mr. Boyce ayaa sheegay in saaxiibadiisa xisbigu ay u baahan yihiin dhowr maalmood oo ay kaga fikiraan mustaqbalka isbahaysiga ka hore inta aan la qaadin codka xilka qaadista ah ee la filayo toddobaadka soo socda. mar uu la hadlayay warbaahinta Sky Newsna, Mr. Boyce waxa uu carabka ku adkeeyey in isbeddel hogaamineed uu yahay dariiqa keliya ee dib loogu dhisi karo xiriirka xisbiga Liberal Party. dalka Maraykankana, xildhibaanada dimuqraadiga ee Kongareska ilhaan cumar ayaa sheegtay in caafimaadkeedu wanaagsan yahay ama ay caafimaad qabto kadib markii nin uu ku soo orday oo kuna buufiyey dareere ur xun mar ay ku jirtay kulan dadweyne. dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis xilli xiisad xooggan ee ka taagan tahay halkaa, taasoo la xiriirta fulinta shuruucda socdaalka federaalka kadib markii saraakiil ay bishan dileen kalkaaliye caafimaad oo ka shaqaynayay qeybta daryeelka degdega ah iyo hooyo leh 3 caruura. senatarro kala duwan ayaa si kulul u cambaareeyey oo uu ku jiro senatarka Republicanka ee la yiraahdo Eric Schmidt.
I think political violence or those sort of confrontations should be condemned across the board. I don't support any of that.
anigu ma taageersan dagaalada siyaasadeed ama isku dhacyada noocaas ah, waana in si guud loo cambaareeyaa, ayuu yiri. ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in awood buuxda oo sharciga loo isticmaalo nin lagu eedeeyey inuu walax qaraxadaha ku dhex tuuray dad dabadbaxayay. ninkan oo 30 jir ah, islamarkaana aan sababo sharci awgood magiciisa loo shaacinin, ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta weerar ka dhacay isu soo bixii Invasion Day ee isniintii ka dhacay magaalada Perth. booliiska ayaa talaadadii shaaciyey in qalabkaasi loo sameeyey inuu qarxo marka uu wax ku dhaco, iyaga oo xusay inay nasiib wanaag ahayd inuunan qarxin. ra'iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi mid argagax leh, isagoo carabka ku adkeeyey in falalka noocaas oo kale ah aan marnaba loo dulqaadan karin. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inay bilaabeen ama ay bilaabmeen kulamo ay la yeelanayaan Greenland iyo Denmark si loo gaaro waxa uu ku tilmaamay natiijo wanaagsan oo qof walba anfacda. Mark Rubio oo ka hor hadlay guddiga senatka ayaa sheegay inuu Maraykanku xiriir wanaagsan la leeyahay Greenland. Mr. Rubio waxa uu mar kale ku celiyey hadalladii madaxweyne Donald Trump ee ahaa inaanu Maraykanku adeegsan doonin xoog si uu u helo Greenland. dhanka kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Denmark iyo Greenland ayaa ku heshiiyey in la sameeyo koox shaqo oo ka shaqaynaysa xalinta kala duwanaanshaha u dhexeeya iyaga iyo Maraykanka. heshiiskan ayaa lagu gaaray kulan ay horaantii bishan ku yeesheen Washington, kaas oo ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka J.D. Vance iyo xoghayaha arrimaha dibadda Marco Rubio. warkiina maanta oo khamiisa intaas ayuu ku dhan yahay.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.